الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة. بغير حساب تلي مكن يانغو كوكبيري مؤلف رحمه الله تعالى بيغام انتباب ومريانغو من حقق التوحيد وينا عليك قصة التوحيد ومريانغو قوي وينا عليك يكا قصة التوحيد داخل الجنة اغينا كو ينجري الجنة بغير حساب غتبال الدعاء أي ولا عذاب ودو كبير أنغا بني رزبوا مجانغو قو تواصما آية مؤلف رحمه الله تعالى جيتاني كان يو مجانغو قو ويشي ودن تنولي حديثي ياري تانغو بجولزي حديثي نونغيرمو ابي تندو ابي آبا أنتو أبا فقص التوحيد وكاكاس التوحيد تشي ياريتا حديثينو نغيريمو ابيتندو ابيابانتو اباكاس التوحيد حديثي يا حسين بن عبد الرحمن جتوالا باويشي اودي نغا حسين بن عبد الرحمن يوغرا حديثي هو السلمي أبو الهزيل الكوفي أيتي وتاتا هزيل غانزار ويكوفا ثقة علي مبوغز با حديثي أبا نويفو أبا مزما أبا توغل حديثي زابولينبا مات سنة 36 يفا مماكا chikumi asatu mukaga ya famwa hubwe chikumi asatu mukaga chitegeza yali mindu mini tabiina yali omukuba tabiina yali mukyase ekyokubiri ekimu kubyase ebikyasinze okubeera ebirungi era we yafiira oyo walau 93 sana yaine emyaka 93. Owokubiri ali mu hadisi eyo mu lujegere olutuusaako hadisi eyo boogera amannya g'abantu bano okutulaga hadisi gye boogedde entuufu oba si ntuufu. Owokubiri ali mu lujegere lwa hadisi eno ye Sa'id ibn Jubair, yali musajja kaddugala, abamanyi abamu bagamba nzaalwa ye Ethiopia. Wahuwa limamu lfaqihi, yali mumanyi munene nnyo, mukulu nnyo ngera manyi ilmu ya hadithi min jullati ashabi ibn Abbas, yomuku bayizi ba ibn Abbas abanene abakuru abamusomako tafsir, abamusomako fiqhi, abamusomako hadith. Riwayatu wa Aisha wa Abi Musa mursala, senga ilimu abantu bali bajikwata mu butuufu bwayo tewali baddewo olusobo lyawo nkayana. Abantu abamu bwe bawulira ng'omuwalimu avuddeyo n'agamba nti omuwalimu bw'ati ayinamu ensobi wano, abantu aba bulijjo nabo bakwata emizindaalo ne bagamba abawalimu bawalagana, abawalimu bawaayiriza bannaabwe, abawalimu balimbisa bannaabwe, naye nga nabo bali mu maaso g'abantu beefudde abasomesa. Abawalimu bawalagana, abawalimu balimbisa bannaabwe, abawalimu balina ebyabwe nga bali awo babuzaabuza nabo. Ono imaamu Sa'id ibn Jubair yali mumanyi munene, naye wulira ano kye bamwogeddeko n'obunene bwe. Bagambye kasitwala bariwaaya yonna nga Sa'id ibn Jubair yajogera, naye nga akugamba nti ajijja kwa Aisha mama wabakkiriza obanga ajijja ku Abi Musa al-Ash'ari eyo riwayo manyanga nti mursala kubanga tiyabasingana ajikasukayo bukasibwati lwaki bakirese amu n'obunene bwe riwayo tegere nti eyo riwaya mursala bwoba ositadala nayo manya ate al-irsalu sababu min asbabi tadu'ifu al-hadith okukasuka hadisi eyo nsonga mu nsonga ezinafu ya hadisi wa ama marasilu sahaba tukhbal sahabiyi waba yakasuse ku sahabi munne oba namusuula mathala abu hurayra hadisi nyingi zatawulya ku nabbi ye kennyini naye ng'agamba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kitegeeza fakad asqata sahabi aina sahabi gwaba suddaawo hadisi n'agamba nabbi yagamba kubanga baji mubuulira ng'ate basahaba bonna udul bonna bo beesigwa teri sahabi ayinza kwogera njwanjwa mu ddiini kati kasaa aba nga yagisoma kwa abibakari oba umaru oba yagijja kwa ali ibuni abi talibi oba abamusooka kuba ajuka yasiramuka mu mwaka gwa musanvu yabeera ne nabbi emyaka esatu naye omuneeshi yasinga okwogera hadisi ennyingi tolowooza mbu ezo nabi hurayira zeyasomesa umma yazisoma mu ejo emyaka esatu ezimu yazijja kubasahaba banne n'azikwata n'agamba omubaka yagamba naye nga teyabijja mu kamwa ka nnabbi naye sahabi yeba mukkiriza okusuula sahabi munne n'amugjawo n'agamba nabbi yagamba wa amma taabici kasa ayogera n'agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba bamugamba la tubuulire wano oyina gw'osudde wano oyina gw'osudde so hadisi ze bagamba bw'olaba hadisi ya abi saidi lhudri manya saidi bunu jubairi ng'agikasu ayogedde mbw agijja ku aisha n'agamba mbw agijja ku aisha oba agijje ku abi musa omanya hadisi ezo zibeera min al ahadithi al mursala nga bw'olaba ne hasanu al basri bagamba mubasahaba yasinkanako omu yekka era bagamba hadisi ze zayogera ku abi bakari zirimu inkita zirimu awo olujiga erukutuka kuba bamugamba hasanu albasri tiwasisinkanako abubakari naye ng'alina hadisi ng'eza ezoogera ku aqiika n'endala zayogera hasanu albasri nga ateekawo sahabi naga yajijja ku sahabi bwati kati awo hasanu albasri aba ayina gw'asudde wano omusomesa we eyajijja ku abubakari kati bamugamba soko tulage ayajijja ku abubakari yaani wano soko mwogere bwoba tumwogedde hadisi el mursal tetujja gikolerako so kati ebyo ebigambo eby'abantu abali mu ssaaha ya daawa naye nga balina bye bateeka mu bantu ebyagala okuwudiisa abantu abaseeka balina ebyabwe baseeka bawalagana baseeka nsaalwa zaabwe nga bamaseeka mmwe mutwale ebigambo byaffe byetubagamba baseeka wowulira ayogedde ku munne la hakikatan sheikhe basobola okumwogerako ng'ayina dhaafu fi hatha aljanibi ng'ayina obunafu mweyo ensonga gye boogedde gayinza okuba masala nga aqadiya nga teyagatakana bulungi nga fatuwa gyawamwaga masala nfu katogamba baseeka baba bavuddeni bakola tandihi ne bagamba sheikhe ayinamu wano khalal ayinamu wano muwaatwa wano ayinamu obuzibu ate gwe n'ova ino gamba baseeka bawalagana baseeka balina bizibu byabwe ng'abantu baseeka balina ensaalwa ku bannaabwe la eyo njogera ya muntu atannafaayo kwetegereza layini zairimu zitambula zitya layini eteekwa okubeera ng'erikiriya eyairimu wamma gwe bofa bantu bakunyumirwe bofa bantu bakubira obugalo likes zeeyongere ojja kwogera ebyanjwanjwa ku bawalimu banno ng'ogamba abawalimu balimba ate nga nawe olimba oyogera bulimba gwe kennyini naye ogamba abawalimu balimba gwe kennyini oyogera bulimba kubanga byoyogera si byebyo ebiri mu bitabo bya baulama so abi ono sahabi ono tabi musajja mukulu nnyo muirimu yali munene nnyo si mukulu mumyaka kubanga ono yafata naweza myaka ataano ono naye nga irimu gyalina nyanja yafa ku mulembe gwa Hajjaji ibuni Yusufu era abamu abawandiika ebitabo ebimu bagamba gwe yasembayo okutta kubanga yamusabira edduwa n'agamba nti Allah nsaba akome ku nze aleme kuddayo kutta muntu mulala yenna bagamba yakoma kwoyo bannataarikhi So yuqalu hakadha. Kati idhan ono abisa ono Sa'id ibn Jubair amuno kubanga munene muizi wa Ibn Abbas ilimu ya ina nyanja niba gamba bakuwa tambihi bakubirako ntibu walaba riwaya yonanga ajoge denga gamba jijia kwa Aisha oba jijia kwa Abi Musa omanyante yu riwaya riwaya ilimu rusala kubanga teyabasinkana abaji kasuseyo bukasusi nga ino musomesa gwasudde wano amutusa kwa Aisha aina musomesa gwasudde amutusa kwa Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala naam agamba shekhe wa riwayatu an Aisha ta wa Abi Musa mursala wa huwa kufi msaji aliwe kufa maula libani asad abu babani asadi be yawanga alidamu be balinga abali bamukozesa oba abali bakozesa tatawe banyima nafu kama ula wawe ne bamutawa kuva mbuddu bane batatatawo kuva mbuddu kutila baina yadai hajjaji yatibwa ku mukono gwa hajjaji sana 95 omwaka ogwekyenda mu etaano walam yukammilu 50 kama kultu lakum tiyaweza miaka 5 alinga imamu nawawi tiyaingira miaka 5 naye iri mu jiyajina gambikirivu kati mu hadisi agamba yatandika n'ekigambo ekigamba nti ani mumwe eyalabye agamba ayyukum ra'a al-kawkaba alladhi inqadha al-bariha yamubuuza ani mumwe eyalabye agenda tubulya mu hadisi eno ebitendo ebyabantu abakakasa tawhid abahaqaqa tawhid kati abuuza ani mumwe eyalabye emunyenye gulo eyagudde baba warabu bakikita kugwa nefe mu warabu tuki mu Uganda lwaffe tukiyita kuyita kibunoomu ani yalabye kibunoomu yayise akantu akanoguka ku munyenye ne kagira we kati ne kagwa oba ne kakuba shaitani ako mu warabu kati kye kigambo kya tandiso wano nkabwa ani mumwe eyalabye emunyenye kigambo nkabwa chatanisi na chukutinyo na kanti huwa bilqafi wa swadi almu'jama ayi saqata chitaka kubako swadi ne qafu ni swadi almu'jama bimana makulu saqata ani ya labi mwenye ya gudde walbariha ya gamba ani ya labi mwenye ayyukum raa alkawkaba aladhi inqadha albariha ichigambo bariha katikati nyonyula bariha hiya akrabu layla mawat chechiro chiba cha kaita echiri okumpi chiba cha kaita katinge cha jjo ani ya echiro cha jjo cha badde cha juma hatuli mu chiro cha rwa mukaga kati echiro chiba cha kaita chibaita albariha qala abul abbas ta'alab anu manyi walimi warabu agamba yuqalu bagamba qabla zawari ra'aitu al-layla bobonyumiza omuntu bobonyumiza omuntu kabla zawali ngenjuba tena bakuchuka ngomunyumiza kuchiro echegulo okiita layla echiro okosa kigamu layla naga nti wama baada zawali wa baada zawali atenjuba we malo kuchuka ngonyumiza omuntu kuchabadde we chiro okozesa albariha noga raaitu albariha njawule yocheiwe kati wallail ne albariha njawule liwo nti bobo kisinzira ko na nyumye mbozi jiru atonyumiza bwaba nyumya kabla zawani ngambi sala bisawanya 5 mukaga agamba raaitu llaila ekiro nalabye wamma bwaba enjube mazo okugwa agamba raaitu albariha kadha wa kadha naam qala agamba wa kadha qala ghayruhu na bamanyabala bwe bacho bwe bagamba وهي مشتقة من بارحة شبا مبارحة إذا زال إشندو شبا شجينز دشيس بقى بارحة قوله يغامبا أما أني أما إني لم أكن في الصلاة يبوزاني على بيم منيني وبشبو نومو يقولو إيايس نامو غامبا أنا زي نامو لابي نيور بانيمالو قوانو قرانتي يامو لابي obe mwenye yajirabye nagamba amma inni lam akun fi sala ne sabadde musala sabadde musala qala yagamba fi mughni al-labib nuday hisham sahibu mughni al-labib al-hisham yagamba amma bil fath wa takhfif amma chigambo amma chikozesebwa bil fath ngachiriko fath wa takhfif nokubelango chole chiwe ula nogamba am indahum khazain rabbika am humul musaytirun am ala wajihaini embera zombi zikozesebwa mu lulimi oluwarabu ahaduhuma ekimukwe bibiri antakuna harufa istiftaha antakuna harufa istiftahi bimanzilati ala basobole kikozesa ngabu olaba harufu istiftaha etegeza ala nabbi yakozesanga ala unabbiukum abange mbabulire faidha waqa'at anna badaha kusirat naye agamba ekigambo ekyo bwe baba balese anna eyo oluvannyuma lwakyo oba olina kiteekako kasira n'ogamba imma okiteekako kasira asani enkozesa ya kigambo imma eyokubiri antakuna bimaana haqqa kisobola okutegeeza mazima au haqqa au ahaqqa wakala akharuna abanyabana bagamba nti ekigambo ekyo hiya kalimatani mulimu ebigambo bibiri omu mulimu hamza ne ma almausula alhamza lil istiftah hamza webera ya istiftah ya kubuza wama ismu bimaana ashay bimaana ashay ezigeza alladhi ay abategeza adhalika ashayu kyekintu ekyo nyukutabia ababuza ebyo tebibatwalira nnyo abudde abasigadde ebyabawali mu bana balina ebitabo haqu adhalika shay'un haqu abategeeza nti ekintu ekyo mazima falmaana ahaqa ababuuza ahaqa oyogera mazima wahuwa sawabu kyekisinga okubeera ekituufu wa maudhiu ma annasbu ala dharufiya eyo ma ebeera mu kifo ekyokubeerako fatiha ala dharufiya wa hadhihi tuftahu anna baadaha eyo ma adharufiya anna bwejja oluvannyuma lwayo ebeerako fatiha walansabu huna huwa alwajihu alawal naye ekisinga okukwatagana n'ebyogerwako wano yeriri ekkubo eryasoose eriri walqairu eyagamba ekyo nti ye yalabye munyenyeeyo huwa husain ye husain yabuuza ani yalabye munyenyeeyo husain n'agamba ze tagirabye khaafa ayudhanna ayadhunna ayadhanna alhadirun ayadhunna alhadiruna yasha ayadhunna alhadiruna abaliwo okumulowoleza annahu ra'ahu wa huwa yusalli tiyajirabye nga akola ki ng'asaala kyeyava agamba nti saabadde mu ki swala yatya khaafa yatya ayadhunna alhadiruna annahu ra'ahu wa huwa yusalli fanafa an nafsihi ihamu alibada fanafa an nafsihi neyejjako ihamu alibada an nafsi neyejjako ekyokumulowolereza kyoba oli awo yali asaala ekyokumulowoleza nti yayogera ebyo riya'a ayagala bamulabe bamutegere nti yali ayunse ng'asaala wa hadha yadullu ala fadli salafi ekyo nno kikulaga obulungi bw'abaatukulembera wa hirsuhum ala al ikhlasi n'okufaayo ennyo okubanga emirimu gyabwe tebagiteekamu kabandabe bagikola ku lwa Allah wa bu'dihim ani riya n'okwesambira ddala ekiyitibwa riya ekyo kikulaga hirsu salafi salih okufaayo ennyo okw'abalongoofu abaatukulembera okubeera ala al ikhlas nga bwagambye nti wa hirsuhum wa hadha yadullu ala fadli salafi وحرصهم يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص يعني ويدل على حرصهم على الإخلاص إلى شراغا انتباع فانغا يمير مجاب جكور انغا قروا الله وبعدهم عن الرياء نوكوانغا يمير مجاب باجي سامبي سزانغا الدرى بسامبي لانغا الدرى بوبن يني اشيتوا اقولوا مريمو قوان دابي watazayuni bima laisa fihim irabe walanganye watazayuni bima laisa fihim nokwepatikako bibatali kwepatikako abasalafu abalongofu batyanganye okwepatikako kibatali oli akwata akadadi nakwata omuzindawo natoko kusomesa nga asikabwati abwagire ekitambala ati abantu bategeera nti ayo seka mukulu nnyo aina ekitambala akigira ati n'akizza eno eno n'asunana n'akalaadi ate eno bw'asomesa eno bw'asunana akaki kati n'osoberwa kikyakola ekituufu kubanga alla omuntu tamuteekangamu myoyo ebiri ti asobola okuba nga asomesa ate at the same time ate akola ki atendereza Allah kati aga masape ag'okubuzaabuza abantu abasalafu tebaagalina tigogula buguzi kitambala n'okisuula eno ekino n'okisuula eno n'obeera seka mukulu masalafu abaatukulemba baali tibaagala kwepaatiikako bibatali tubola yagamba nze naye nagirabye naye saabadde muswala ekisooka abantu baleme kumulowooleza nti ayogedde kabandabe ekirala ayagala emirimu gibeere nga gyakola gikola ku lwa Allah tabaraka wa taala tayagala abantu kumuwaana tayagala abantu kumwogerako tayagala abantu kumumanya nti ekiraa saala kikulaga abaatukulembera abalongoofu baafangayo nnyo emirimu gyabwe okugikola ku lwa Allah n'okwewalira ddala ekintu ekiyina ekirimu riya kabandabe n'okwepaatiikako bye batali alqab abantu ne babayita amannya qadhi lqudat edda abantu bali bayita uganda balinayo qadhi lqudat saabalamuzi ngaatwala Kampala district mu busiraamu bamuyita qadhi lqudati kazi wa bakazi qadhi lqudati saabalamuzi huwa Allah yaakhi ye Allah qadhi lqudati Allah naye bano baali bakyepaatikako n'amannya amalala ge beepaatikako ge muwulira bantu beepaatikako amannya naye nga gamuwa ekitiibwa kinene nnyo mu ddiini gamuwa ekitiibwa kinene nnyo mu ddiini nnyo era nga oba tokimuyise akujjukiza nti wanyanjudde bulungi leka tebaakumbuulidde ng'ayagala ebisoko bye ebitiibwa bye obikoleki obijjeyo bantu bamutegeere nti yabaddewo kati abaatukulembera abalongoofu kyova olaba omuntu buli lwagezaako okujja ku irimu y'abasalafu abaagenda kukubuza buli muntu lwamubuuza man sabakaka bihaatha eyo tafsiri gyovuunula oba ye ntegeera gyotegera mu hadisi ani yakusooka ojjoogera mu basalafu abaakulembera nagamba totubulira nawe byabasalafu bali balina endaba yaabwe naffe tusobola okuba n'endaba yaffe ng'omanya oyo alina byayagala okuyisaawo mu ddiini buli muntu yenna agezaako okukutula ku lujegere lw'abasalafu olaba abasalafu bagulumiza abamanyi babawa ebitiibwa bamaseeka babawa ebitiibwa bamanya ebifo byabwe naye balina bwebatuuka ne bagamba nti la muirimu ya tawhid tomusomaako olaba ayinamuuko obuntuntu yuawilu sifat ebitende ebimu abikyusa ne bagamba oyo muirimu we tomusomaako musomeeko mubiraro naye wano tomusomaako naye amuna ekyo nga bamanya ekifo ki n'obunene bwe abasalafu bati bwebakolanga ate bano abavubuka b'omulembe guno abalenzi abato bwebagamba temugamba abantu nti gwe nti bamusomaako ati eyo entegeera yegenda okusuula irimu ya Uganda mu ddubi lwokuba abo abalenzi abato bavanga temugamba baseka bannammwe mubalina ebizibu temwogera ku balimu bannammwe mukakanya balimu bannammwe muyina ensaala ku balimu bannammwe abo abawalimu abakyali mu kyogero nga baba nazakayayaana ne bavayo ne boogera ebigambo ebyekine eirimu enkulu ennyo ebasinga emyaka 10 emabega nga bo bagitafuta eyabalimbwekubwe ku ttaka bo banaab'omukyogero bayiseewo eyaabwe bagala kuddayo babanaze olweza nakayayana bitugana wano bulijjo babanaze bonne niye nnungi eteri eyo yakukola si babanaze akayayana ne niye nnungi eteri yakanoonyamu mikisa wabula kubajjanjaba kubajjanjaba na waila bajja kuleta obuzibu abaana mu ddiini bana abagenda maso n'ebigabo byeyogeza yogeza ku mizindaalo nga bafa okubuzaabuza abantu ababazze okusoma eddiini yaabwe nga boogera ebigambo ebisikiriza abantu ntayagala nnyo ebisikiriza abantu n'ava ku manhaji y'abatukulembera eddiini kwe zeetambulira emyaka n'emyaka abatukulembera bamanyi oyo muwali mukulu naye waaba ayina zalla bagamba ayina muzalla wano oba ayina muzallaati wano buli omu fenna buli muntu yenna abamanyi abatusooka buli mwalimu yenna asobola okubeera mu naqaisi obukendeevu ng'omuntu kati naqaisi tuzoogera nti wano waliwo obuzibu ne wano ebisigadde alhamdulillah kati oli wanabbaha abantu kweyo ensobi oli naava nakigulumiza aba akola nsobi ate ye ennene esinga ye kyabadde alowooza mu nsobi naam sheikh agamba rahimahullahu ta'ala nti ekyo kitulaga abatukulembera abalongoofu omusajja okwegaana n'agamba saabadde mu swala baafangayo nnyo ku ikhlaas baafangayo nnyo emirimu gyabwe bagikole ku lwa Allah beewalanga nnyo riya beewalanga nnyo okwepaatiikako kyebatali okwepaatiikako kyebatali oli asobola okweyisa okweyita empologoma naye nga tawera wadde akamyu naye nga yeyiyisa empologoma kakati ebyo kwepaatiikako kyotoli oba weetuumye kyotoli oba weesitudde kinene kyoba oyogedde kweyita empologoma ate owera wadde akamyo wadde kota kiro yennyama ithan ezo nebi n'abasalafu baabyewalanga okwepaatiikako byebatali okwewa amannya amanene okwewa alqaabu ebitiibwa ebinene olaba nenabbi saa salama baamuwaanawaananga ngaabagaana namugalekera tayagala kumuwaana nakumusuutana byatali naye abantu ku mulembe guno tweteekako byettali wayuhibuuna an yuhmadu bima lam yafaalu abantu bagala n'okubasuutana ebyebatakoze ekyo nkirinamu omukono ekyogola bayirimu ye yonna njirinamu omukono otya abantu bagala n'okubawaana n'ebintu byebatasobodde kukola bo sheikh agamba rahimahullahu ta'ala kawuluhu yagamba walakinni ludigtu naye nabojjeddwa agamba kugamba emunyenye wagira byotya yali ayimusa ekiro yali tali mu swala akitegeeza ki ekyali kikuyimusiza naga walakinni ludigtu bidhammi awalihi entandikwa yekyo ekigambo erina kubaako dhamma yelam wa kasri thanihi dali nebirako kasira ludigtu qala ahlu lugha bananyi lulimi bagamba yuqalu agamba ladagathu alarab alaqrabu bananyi lulimi bagamba ladagathu alaqrabu siga yamuboze wadhawatu asamumi na buli kyonna ekiina obutwa bakozesa eyo lafuzi oba ekiina obusagwa mu lulimi olulala idha asabatuhu bisummiha bwe kiba kimubojje ekimuteekamu obutwa bwakyo oba obusagwa bwakyo wadhalika bi anna taabra'ahu bishaukatiha kiba kimukombeza kimuboze oba nga kimufumisiza amaggwa gaakyo oba amannyo gaakyo agagayingizwa obusagwa kawuluhu yagamba kultu baamubuuza hadisi nga bwe twagiraba yali abojjeddwa kati oli naamubuuza wakola otya oba wakoze otya bwewabadde obojjeddwa naagamba irtaqaitu neesomedde rukuya lafuzu ya muslimu egamba istaraqaitu ay talabtu man yuriqani aw man yaruqini mai ya ruqini nasabye nanonyezo omuntu oba nasabye omuntu twalabtu mai ya ruqini anyana asomera ruqya qawluhu fama hamalaka ala dhalika checha kuwaliriza okkole ekyo amakulu okusaba omuntu akusomera ruqya muhadisi eyo mukigambo ekyo fi talabu alhujja ala sihhati almadhhabi Sheikh ono yagamba yali abojjeddwa omusota n'ayimuka riwaya emu egamba irtaqaitu neyesomera rukuya neyesomedde rukuya ate lafuzu ya musilimu yegamba istarqaitu nasabye omuntu n'asomera rukuya ayi talabtu man yarqini talabtu man yarqini nasabye omuntu akolaki ansomere ruqya namugandi fama hamalaka ala dhalika kyekyakuwaliriza okubeera nga wesomera ruqya oba osaba omuntu akusomere ruqya mweki ekigambo ekyokumubuuza Said ibn Jubair kyamubuuza fiihi mulimu obujulizi obwaki fiihi talabul hujja mulimu okusaba omuntu obujulizi ala sihhati almadhhabi ku butuufu bwe amazhabu ge gaabayogedde oba ku butuufu bw'ensonga yonna gy'abayogedde kati omuntu yenna bw'aba akoze ensobi ne bamusaba obujulizi oba buli kyonna ky'oba oyogedde oba kusaba obujulizi togamba nti bankaluubiriza buli kyonna mugamba nnabbi buli kyonna mugamba nnabbi byonna byemukola kyemugamba byonna nnabbi aa baba bakusaba obujulizi yogera bujulizi tekagamba byonna byemukola nnabbi byonna byemukola nnabbi eyo si ansa gye baba bakusabye baba bakusabye bujulizi saba leeta buki bujulizi na talabtu man yarqini qawluhu yagamba hadithun ekyampalirizza okukola ekyo hadithun ye hadithi haddathanahu ash-sha'bi imamu ash-sha'bi yagitusomesa erinnya lya imamu ash-sha'bi ye amir bunu sharahil alhamdaniyu ولد في خلافة عمر يزال وكملمغوا عمر وهو من ثقات التابعين يومكبا ابالي بوغلا احاديث نيري منتوفو انيويفو كملمغوا التابعين وفقهائهم يومكبا مني ابا فقه ببالي بينا مات سنة 300 يفهم واكو كومي مويسات قوله yagenda maaso nga agamba an buraida bidhammi awalihi wa fathi thanihi tasghiru burda hadithi eva ku buraida ye tasghiri ya burda ibn husayd bidhammi lhai wa fathi sadi almuhmalatain ibn lharithi assulami sahabiyu shahiru yai sahabi ngera mumanyifu nyo mata sana 63 yafam mwaka ogwenkaaga mwesatu qalahu ibn saadi eyogereshe ibn saadi qawluhu yamugamba la ruqyata illa min aynin aw huma waqad rawa ahmad wa ibn maja anhu marfuwa hadithi eyo imamu ahmad ne ibn maja bajogeranga ntuufu abajituusiza ddala ku nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallama warawahu ahmad wa abu dawuda wa tirmidhiyu an imrana bn husain bihi marfua era hadisi eyo imamu ahmad yajogera ne abu dawuda ne tirmidhi ne imran bn husain bihi marfua nga bonna etuuka ku nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallama kala lhaithami إمام الهيثمي نني كتابو ابيمكو بتابو ابينا قادة الهيثمي أو يومكو بين بتابو ابيا إلى الحديث ابيتو عانا تنو حديث يمو بنافو انو راوي تجيبو اكو انا جيبو اكو انا يوغل حديث زابنين با انا يوغل بنيوني أو الهيثمي اين كتابو تنين تنين مجلد نقاكو منا جيجو يغامب رجال أحمد ثقات abasajja aboogera hadisi eyo eri mu kkubo erya Imam Ahmad bonna abalimu basajja beesigwa. Walainu yagamba la ruqyat, tewali ruqya ya mugaso ereegasa ereekola ereeyamba biidhinillah nga omuntu okwesomera ruqya ng'atuusiddwako ekiiso. Ekiiso n'atandika kinyonyola n'agamba hiya iswabatul a'inu ghayrahu bi'aynihi, iswabatul a'inu ghayrahu bi'aynihi, ye muntu ayina ekiiso okutunuulira omuntu omulala n'amukosa n'ekiiso kye, kyebayita ekiiso. Walhumma aba walhuma bidhammi almuhmala wa takhfif almim, walhuma summun alaqrab wa shabahaha, bubeera butwa obw'ekintu kyonna ekiringa alaqrabu yesigga n'ebyo bifaanana. Qala alkhatabi wamaana alhadith, amakulu ga hadisi eyo gyeyali ayogera la ruqyatan ashfa wa awla min ruqyati al'ain walhuma waqad raqa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ruqya, kyali ategeeza teri ruqya ashfa ewonya wa awla eresinga okubeera ey'omugaso min ruqyati al'ain, ng'omuntu okwesomera ruqya ng'atuusiddwako ekiiso. Walhuma obanga alumiddwa ekintu ekyobusagwa. Waqad raqa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, nabbi yasomera ruqya abamu ku basahaba be, wa ruqya naye kenyini ne bamusomera ruqya. Nabbi ani yamusomera ruqya? Nabbi ani yamusomera ruqya? Naam, Aisha atomulala atomulalani Aisha yasomera ku nabbi sallallahu alayhi wa sallam ruqya kitufu, fi maradhi mautihi, mu bulwadde we yafa ng'akozesa ekibatu kya nabbi kyennyini ng'afuwafuwamu omulusu n'amala n'amusiiga n'asomeramu n'amusiiga. Yakikola nabbi sallallahu alayhi wa sallam mu bulwadde bwe yalimu Aisha, yakola ekikolwa ekyo. Wakadhalika Jibriru alayhi salatu wassalam, ne Jibriru yasomera ruqya ombaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Wa qawluhu yagamba kad ahsana man intaha ila ma sami'a ay man akhadha bima balagahu min al-ilmi wa amila bihi faqad ahsana, kigambe kye nababuuza wekyewedde. Bwe yamala omubuulira nti ekyansomeseza ruqya, waliwo hadisi sharahabil yatusomesa nti nabbi sallallahu alayhi wa sallam habil bwe bamuyita babi dhammi ashin bidhammi sin naam bamitani shura naam bidhammi asin au shin rinyairwa naam weyamubuulira nti hadisi eyo yeyatuleetedde okubeera nga yeyanditedde okubeera nga neesomera ruqya, yamutenda n'ekitendo yamuwaana. Olw'ekikolwa ekyo ekyokuba nti yali asomye erimu deni n'abeera nga naam shurahil alhamdani, ono shurahil mulala kuoli gwensoso okubagamba gwe mbadde mbagamba kati awo anifa kyava mugamba kad ahsana man intaha ila ma samia aya makulu man akhadha bima balagahu, omuntu bwakolera kwekyo kyonna ekiba kimutuuseeko min alilmi, mukumanya bwakyekwatako wa amira bihi era n'akikolerako fakad ahsana, oyaba yakyasinze okukola obulungi. Bikhilaafi man yacmalu bijahali, okwawukanirako ddala kwoyo akolera mu butamanya au la yacmalu bima yaalamu, oba omuntu okubeera ng'amanyi naye nga takolera ku irimu gy'amanyi, fa innahu musiun athim, oyo abeera musiun abera muntu ayonona athimun ato muntu akola omusango. Wafihi muhadisi yomulimu fadilatu ilmu salaf, wafihi fadilatu ilmu salaf wafadilatu ilmu salaf mulimu oburungi n'obukulu bwa ilimu yababa batukulembera. Wahusnu adabihim n'oburungi bw'empisa zaabwe, fihi fadilatu ilmi salafi wa husnu adabihim n'oburungi bw'empisa zaabwe. Qawluhu kyava mugamba naye walakin haddathana ibn Abbas, naye ibn Abbas yatunyumiza, huwa Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn ammi nabi sallallahu alayhi wa sallam da'a lahu nabi amsabir duwa ibn Abbas faqala nagamba Allahumma faqihu fi ddin wa allimu ta'wila, ay Allah mufure mukenkufu muddini wa allimu ta'wila wa huwa tafsir omuyigirize n'okuvvuunula Quran. Fakana kadhalika era ne kituukiriranga nabbi bwe yakimusabira. Mata bitwaifa sana 68 yafira Twaifa mwaka gwenkaaga mu 8 oyo ibn Abbas. Kati Sa'id ibn Jubairi yanyumya okuva ku musomesa we ibn Abbas oluvannyuma lw'okuba nti oli amubuulidde obujulizi naye obwamusomeseza obwamuwaliriza okusoma rukuya nga alumiddwa omusota, kati naye Sa'id ibn Jubairi kyava yagala naye amuweeyo erimu endala era nga naye ekwatagana ku bya rukuya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa fihi umqu ilmi salafi, okumanya nti erimu y'abasalafu yali yebuziba liqawlihi kubanga yamugamba kadi ahsana man intaha ila ma samia walakin kadha wa kadha fa'alima anna al-hadith al-awwal la yukhalifu al-thani, namanya nti hadithi oli gyava okumubuulira teyina weekontaganira nene eyokubiri, teyina weyawukanira ne hadithi eyokubiri. Sa'id ibn Jubair baamubuulira hadithi, Husaini nga yagimubuulira, then naye naleeta hadithi eyokubiri naye ng'akimanyi bulungi teyina weegenda kukontanira kukoonagana wadde okwawukanira ddala kweyo hadithi eyoli gyamuwadde, wabula yayagala kwongerawo irimu endala. Qawluhu yamugamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallama yagamba uridat alayya al-umam wa fi at-Tirmidhi wa an-Nasa'i min riwayati Abthar ibn al-Qasim an Husayn ibn Abd al-Rahman anna dhalika kana laylat al-Isra, anna dhalika kana ishchariwo laylat al-Isra ekiro nabbi kyatambuzibwa mu ggulu, kyeyalambuzibwa n'alinyisibwa n'agenda mu ggulu lwe yalagirwa ebibiina. Qala al-Hafidh Imam ibn Hajar al-Asqalani al-Hafidh yagamba fa in kana dhalika bwekibeera nga ddala kyaliwo mu kiro ekyo nabbi kyatambuzibwa mahfudhan kana fihi quwwatun liman dhahaba ila ta'addul al-Isra wa annahu waqa'a bil madina aydan. Imam ibn Hajar wano aina masala gayingizzaawo waliwo abamanyi abagamba tinabbi yalinyisibwa mu ggulu emirundi ogutali gumu. Kati Imam ibn Hajar agamba kino ekyogeddwa wano bwe kibeera nga ddala kyekituufu nga kyekiri mahfud kyekyakwatibwa ekyaggibwa kubaakulembera ddala abatuufu nga kyekinywevu, bujulize obunywezaawo ennyo ekigambo kyabagamba nti Isra yaddibwamu emirundi ogutaali gumu, wa annahu waqa bil madina aidan nti era yaddamu neebeerawo nga nabbi ali Madina. Qultu wa fi hadha nadhar Sheikh Abdurrahman naagamba nti naye ekyo Imam ibn Hajar kyagambye kyagala kwetegereza kitegereza kinafiiza ekyogamba nti Israel yakola ki yaddamu neebeere Madina. Wa fi hadha nadhar ekyo kyagala kitegereza kinafiiza ekyo ekigambo kyabdala nti naye ekyo ekigambo kyagala kwetegereza, kyagala kuddamu okuba mu ttooki, kyagala okuddamu okutunulamu, bimaana awakanyiza ekyo ekigambo. Taib, nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba yalinyisibwa mu ggulu, faraaitu nabiya nindaba nabbi, wamaahu rahat, ng'ayinawo abantu ba lubatu, walladhi fi sahihi muslim arruhayt, mu riwaya ya muslimu mulimu arruhayt bitasgiri la ghayr, temuli ndala, wahumu ljamaatu duna alashara, be bantu abatawira kumi. Qalahu nawawiyu, imamu nawawiyu bwatyo bweyakivunula, nabbi sallallahu alaihi wasallam yalinyisibwa mu ggulu ne bamulaga ebibiina by'abannabbi, nga bamulaga ebibiina, oyo nabbi gundi, oyo nabbi gundi, agamba n'alabayo nabbi ng'ayina abantu abamukkiriza abamugoberera nga batebawera kumi, oba ekinene ennyo nga yafunayo abantu kumi. Qawluhu agamba wannabiyu, nenda bannabbi omulala, wamaahu rajulu warajulani, ng'ayinayo omusajja omu ye yamugoberera oba abasajja babiri, omusajja omu warajulani n'abasajja babiri. Eno waawu atfu, waawu yaki? Wannabiyu walaisa maahu ahadun, ate nendabayo nabbi yeyandagibwa nga teyafunayo omugoberezi n'omu yamugoberera. Fihi raddu, mu kigambo ekyo mulimu okuzzaayo okugobera ddala, ala man ihtajja bilkathira, abeeyibaala, abeeyibaalira ku bungi bw'abantu. Eno hadisi erimu okuzzaayo obubuze n'obulimba n'obutali butuufu oba abantu abeeyibaala, abeeyibaalira ku ki? Ku bungi bw'abantu n'abagoberezi, nga bagamba batya, singa amawuledi yali nfu, abo bona 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 gye mugamba abo, abo bona 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 baali badde bajja ku kifo. Bungi bw'abantu si bujulizi. Era waliwo omusiraamu yampeereza meseji mu biseera by'amawuledi eri yagwa, eneetera neereebareeba, eneetera neeno tandika okuwagala ebijambiya, abasajja bawera nkolokooto nga nabo bwe baleega amataali amapya, ebulayo ndowooza nga mwezi gumu sebe eyingire, era batandise eddoggolola ogogola amaloboozi ba khalifa abanaayimba n'abasomi b'emiryango, alabyeyo oli asoma omulyango naye nga ananaagira okufa kubanga ekintu yakakiyingira. Yabadde ananaagira nnyo mu mulyango gwe yabadde asoma, era nga kasabe yabaddemu tebaagunyumiddwa nnyo kuba bali abaakirwamu bo bagikooka bukoosi nga bagijja mu mutwe, naye yabadde ayina n'akatabo naye ng'olunanaagira jjama lwananaagira nga ayagala kusindikamu busindisi. Taib, wama muwalimu, obungi bw'abantu si kwe tupimira ekiki ekituufu n'ekitali kituufu, kubanga olaba Allah tabaraka wa taala yagamba wama yu'minu aktharuhum billah illa wahum mushrikun, abantu abasinga obungi tebakkiriza Allah wabula bakkiriza Allah naye neshiriki bamusigaza, tegeeza abantu abasinga obungi bashiriku. Wa in tuti akthara man fil ardi yudhilluka an sabilillah, Allah ganti gubona ogondera nasisi w'abantu enkuyanja y'abantu mbola okuba be boogera kino naawe n'ogenda n'ekyo bagenda kukubuza bakujje ku kkubo lya Allah. Wama aktharu nnas walau harasta bimuminin, Allah agamba gurupu y'abantu abasinga obungi gwe ne boonaofaayo ennyo si baakukkiriza. Kati n'olwekyo omuntu okubeera ng'olina abantu bangi ku kikyamu si bujulizi obuga nti abona kati ky'ogamba abona bona Allah agenda bocha abonabona Allah agenda bayingiza omuliro mutujjeeko na mumaka janja kiki ekimugaana nga bajeemedde omubaka. Nabbi tagenda gamba suhukan suhuka liman baddala baadi, bagenda kuleeta gugurupu gw'abantu abataagala nabbi, abataagala nabbi bagenda kuleeta gugurupu ogwo nga bajja bewaana bayimba ndoza bali bana amataali gaabwe era nga bewaana bajja bajja kuluzi banywe babagobe nti nga bayise eri bati basaggula. Nabbi agamba abo bantu bange bannanga bantu bange mbaleke. Nabbi bamugambe innaka la tadiri ma ahdathu ba'daka, tumanyi bana abasajja biki bebaateeka mu ddiini ng'ovuddewo, bano bebaateeka mu ddiini ebikolobero bingi ng'ovuddewo. Nabbi wali wulireyo ng'agamba suhukan suhuka liman baddala ba'di, muyise wala abasi usanga mvuddewo mutware mugobenga temuyisa mbiryo byange muyisewala muyisewala abakadde bedda bebato bagambanga temuyisa mbiryo byange twala 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 isawala ekikulu kasato nyono nerabiyo naye twala neyisawala twale babakubbe mu kibooko naye bwe balivaayo ne bayingira ejjana naye bera bajja kubakubamu ku kibooko kubanga oli agamba mukafuwa z'abantu bannammwe mubasizindika mu muliro atubale tubakafuwazizza naye bajja okubakuba mu kibooko ez'okuteeka mu ddiini ya nnabbi ebitaliimu ebbanga lye baali zibakubira nze naawe simanyi naye nga kibooko zijja bbalya buli ali mawedi bajja kumukuba naamu kuba nnabbi ogwo mulimu tiyagulekaawo kudhu anni ekyo kijje kunze buli ali mawedi bajja kumukuba ku kiyama okujja nga akoze tawuba nga tannaba kufa nagaa byonna bye nakola byali byanjwanja tebyali mu ddiini ya mutume era kabonero omuntu kwotegerera atayagala nnabbi kusoma mawuledi ako kabonero ka muntu atayagala nnabbi buli yenna asoma mawuledi oba we Ethiopia oba we Uganda oba wa Uganda oba wa China oba Bangladesh oba we Misri oba Kuwait yenna oba we Saudi Arabia oba we Misri kasita omuntu akola mawuledi kabonero akalaga nti otayagala nnabbi kubanga Allah gakuli inkuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum kuli ampereza message naagamba kati ekyo kigambo kiwayogedde millions ne millions ez'abasiraamu abali mu nsi yonna oli beetondera otya bo be balina okuneetondera kubanga lwaki bateeka mu ddiini ya nnabbi ebitaliimu ate netubagambako ne bayomba ne batuvuma bo abatuvuma be balina okwetondera ffe ababalabula ekibambulira tekinnaba kujja oli yampeerezaeyo meseji ng'ataddeko ne titles ze yalina dokita mulamba ssebo tugamba mu basiraamu ba bulijjo dokita si wa mpiso si wa habo wa sharia yanneyanjulira byonna byonna ebitendo n'awandiika olukalala bweti nalaba meseji nensangula samuddamu wadde bayi nasangula busanvu naye nga mbuuza ekyo yalaba kinene emiliyoni za kuba bazireetanga baleeta abatimbi aba Ethiopia ne baleeta abatimbi amawuledi aba Sudan ne baleeta abasindi emisiri aba eno umudunia emisiri nga batimbi amawuledi amayitirivu ne baleeta aba Pakistani batambula e Sudan batambula n'otambula bandi nezikulembera ziri ku birthday za nnabbi mu Ethiopia ensi zonna bandi zikaaba ssebo bafune emmotoka nezibakulembera nebatimba kale za green nebawanika emirongooti nebakuba gundi mine fireworks nezikaaba bakuza maki mazali wagani ga nnabbi Muhammad sana kati oli bwe yalaba abo abangi n'awuddisibwa obungi bw'abantu n'alaba nga alina okumpandikira ekibuuzo ekimbuuza abantu abo bonna bonna oli beetondera otya bo balina okwetondera nnabbi abo bonnyini abo balina okwetondera nnabbi olw'obutamwagala wama dhalika yaddauna almahabba nga ate bakyetekako mubamwagala nnyo mumwagala bwe muzina babira ku mataali nga bazina bati olaba n'ogamba seeka naye ddala seeka ozina otya bwotya amataali seeka ne bakasuka eno emikono emirala ne bagikasuka eno ebintu ebitakolebwa muntu munnaddiini atya Allah mwete mubalaba nga bakasuka emikono emirala ne bagikasuka eno emirala ne bagikasuka eno ne bayimuka ne bakka wansi kweganga olinga bayinga ddala abazina kalipuso babita kalipuso nga tewali njawulo wakati wabala abazina ebidongo ne bana abazina amataali nga tewali njawulo bonna bazina bayimuka ne bakka waliwo gwenda banga yegunda wansi agunda evivi wansi nagija nali eyo ddiini yaawa eyo ddiini yammwe yaawa mwagijjawa nga terabwako ku mulembe gwa nnabbi eddiini eyokukasuka emikono bati ennabbi naalaba abakulaba abo abakasuka emikono allahu akbar kati kyewala nnabbi bwe balimubbirako ku kiyama ne bamugamba nti abo abasajja kye baakola nnabbi gwe ng'ovuddewo gwekimanyi baazinanga n'emubidaala nnabbi agereka wangi dibaazinanga mu bidaala ne batuuyana n'okutuuyana nnabbi agamba sufukan sukka mubayise wala gwe mulimu baddakaatira bwe bogamba mulimu bamufuti basipirimu mufuti bonna mwebali ne bagundi bonna mwebali ne bagundi mwebali bonna abo tebaagala nnabbi baakyusa eddiini ya mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah gye yamutuma okutuusaako bo ne bagiteekamu ebyabwe ebiyisaawo ebigendererwa byabwe ebyedduniya n'olwekyo baganda baffe baddeeyo ku butikitoko ne bagamba batusomesa amawuledi naye insha allah tutandise naffe okukola ki okuwawula ebinanganga amawule diaganajja nga nabo bazza anaffe tubagamba temwagala nabbi kyokka tetugenda bagamba bingi nnyo kabonero ak'omuntu atayagala nabbi kasita omulaba ng'akolaki ng'azina amataali nti ali ku birthday ya nabbi ng'omumanyi oyo tayagala nabbi n'olunaku n'olwo kuba nabbi naye abakiraba nga bamuzinira ku birthday nawe kisika emmuli ngamba nti abo balaba ssebo bakujaganyizaako olunaku lwe wazaalibwa kyokka bannanga ensi eno Allah atwagala nnyo jama kubanga abantu bwe batyo abateeka effujjo bweito mu ddiini ya Allah tabaraka wa taala batukola bubi nnyo ate bakambwe ate bavuma ate bajirega naye tubagamba ffe nabo marusu na ddookooli tetujja kutaŋŋana na tetuwalire tugenda tutaŋŋana nnaku na lumu tewalire tugenda siriisa ebyo bigambo bye njogedde paka yaumul janaza tetugenda osiriisa ebyo bigambo bye njogedde ate ne kyasigalawo ku butambi olaba abavubuka abalina effujjo eritagambika erya imaani bagera birthday party etuuse ya nabbi nga babikomyawo era ebigambo bye twayogera olaba abo abavubuka nabo bajja kusigalawo paka enkomerero erituuka awo omusajja yabagamba bwati ali mu kabuli yaffe emyaka asatu naye yabagamba ekyo ekigambo ng'emitwe giddamu nga gibatabukeera buli abalibeerawo nga abaana babikomyawo nga babiteekayo bagambye temwagala nabbi mwe basajjamu nga babasonganako batekawo ka alo kabasonga mwe babataagala nabbi obalaba ng'obalaba bazikira abagwere batulaze yona abali ku ntaana bayimiridde bali ku ntaana bali awo gye bakolera ibadaati zaabwe bo ku ntaana awo we baagala okukolera ibadaati awali ba awuliya baabwe abali banfanfe ba Allah be batongoza abo bo we baagala okukolera ibadaati kyobalaba eddiini yaffe ebaddemu ebifeetete bingi nnyo tekikwewunyisa okuwulira omuntu nga bavumira shiriki ng'avaayo okuyomba seeka ng'avaayo okuyomba seeka lwaki mukona amasabo g'abantu mujja tuleetera obuzibu lwaki mwokya amasabo g'abantu mwe musomese busomesa bajja geekonera mukoone masabo agali ku mitima ffe tuleka tukoone galabwako gwe genda okoona ag'oku mitima ffenna tukwasaganye naye gwe tuyombesa ate buyombesa gwe seeka omulambo tuyombesa lwaki mukoone amasabo g'abantu gwe koona ag'oku mitima ffeno tukoonegana agalabwako kubanga ffe kino tukisobola kubanga ago mitima tugakooja ebbanga lyonna katugendeko ku gali practical nawo tugendewo oko ebigali tubyanjuluze ensimbi eŋŋana tuziyiwaawo emmwanyi tuziyiwe wali lubaale tumugire byonna tubyanamye gwe naawe nga bw'okoona wali naye oyo ekimuli mu mutima ayogezayo ebyo ebigambo yeeyita mu ludiini diini oho naye nga kyaba asirikidde wano waliwo abayomba waliwo ne odde gye bampeere ng'oli ayomba alinaawo ku supreme council wennyini ku kitebe ng'ayomba oluyomba Allahu akbar tetukoona masabo g'abantu tubaleke bageekonere tuba ery'omu mutima twalikoonye dda n'atuyita nagaa nerime mujje munyambeko ako kabonero kakuba nti ery'oku mutima twalikoonye kyava atuyita nimujje munyambeko nekoliko ki nekulinerirabwako naye ati kati gwe tokoonyerera ku mutima bwe tukoona lino kikuduguda kati ate ogamba oli seeka banne oli seeka w'enajidi ng'oli seeka yajja n'alangirira enajidi nti kutira muhammadu olyani oli seeka najidi oli seeka kigwe ayomba kubanga ebyo abantu byebakuliddemu bakuliddemu kusamira mu luwarabu basamira mu luwarabu bebabaddemu omukyala n'anyumya baseeka munaye kyabadde waffe eggulo baseeka basuzi basoma ngaki basoma batya ale wabaddewo endiga nga bwebajyokya babadde bokya ente nga baseeka basoma gamba ababadde basamira gwani yagamba abo baseeka baba basoma baseeka basuze basoma dduwa bamaze okusoma edduwa bati nebaziika endiga basuze basamira yahi basuze basamira eyo si ddiini Allah tabaraka wataala gye yatuma omubaka sallallahu alayhi wasallam egituleetera eyokwokya endiga ne basula nga bookya paka mbu lweggwawo ne basula nga bookya ente paka lweggwawo ne baziika endiga bagitadde mu ssanda ebyo eyo si ddiini yaffe ya busiraamu eyo nkola y'abantu ababashiriku abawedde emirimu ababuzaabuza abantu ne babalyako sente ne baleka nga babalekedde na shayatini mumaka gaabwe naye awamu n'ekyo nga yadda'uuna bakyeteekako nti bo bannannyini kumanya era balina erimu eyobuziba balina erimu eyawa yebuziba idhan sheikh agambye ti nabi muhammadi sallallahu alayhi wasallam allah bwe yamulambuza muggulu yalabayo okukuba nabbi ng'oli alinayo abantu nga kumi n'alabayo nabbi ng'alina omusajja n'abasajja babiri nabbi n'alabayo nabbi mulamba mu bannabbi banna abaatumwa nga talinayo wadde muntu n'omu yakola ki eyamukkiriza kitegeeza ekyo ekyobungi bw'abantu ababeera mu mikolo egitali ku sunna nabbi gy'atasomesangako Allah gy'atasomesangako ng'abakuŋŋaana mu mawuledi ye kati ng'abakuŋŋaana mu muziburuda ng'abakuŋŋaana mu kwabyolumbe edduwa y'okwabyolumbe kugamba ebigambo by'abantu abazuula mu ddiini wallahi n'ebigambo alfaazi zebakozesa nazo zikumalako ekyewungula alfaazi zaabwe zebakozesa zeewuunyisa chairman ayimirira mu muzikiti nagati bannange nga imaamu amaze bannange ebbaluwa yino bagituweereza batuyita okusaba edduwa ya Haji Sulo omugenzi ku Sande batuyita okusaba edduwa kati ekigambo okusaba edduwa oba kiki batuyita okusaba edduwa edduwa bagisaba sitegeera oba kitegeera batuyita okusaba ki edduwa gye bagenda okusaba kubanga edduwa mu Buwarabu nakyo kusaba kati ate batuyita okusaba ki ebigambo by'abantu abazuula mu ddiini sibitegeera oba olumbe ng'alangira mu muzikiti banembe ffenna batuyita okubaawo ku dduwa y'olumbe lwa Haji Abdallah ku Sande edduwa y'olumbe lwa Haji Abdallah kigamba seeka Yasin bakikola batya oba baabaki tubayita okubeerawo mwenna mu dduwa y'olumbe lwani lwa muwali muzikusooka kyasanku Abdurrahmani kyokka bannange ensi eno erimu abasajja abo baagala kulabako ng'ayita abantu okubeerawo muki mu dduwa y'olumbe la hawla wala quwata illa billah naye ng'alangira mu muzikiti ayinza n'okuba taddemu akawaayiro olumbe bajja dusulamu ku lw'omukaaga naye ku Sande abawali mu bajje basoma edduwa era banguye bali banguye okukola ebyabwe bali mbagenda okujja ssaawa nnya nga bali bakoze eki bali beesanyiza mwanguye ebyaffe anti ffe tujja kusaawa nnya tujja kuba tumaliriza muwale muto mashaallah byonna tujja kuba tumaliriza ebyaffe teweeraliikirira njagala kujja saga kutuuka nga mukyali mbyammwe anidda ssebo sika byonna n'ogenda okujja nga biwedde n'omuwalemu naye nakakasa nti waagenda balina bye bakola ki balina bye basooka ye ekikulu kujja n'ateekako akabaani Allahu akbar ettaali ne likaaba ekinaala ne kibeerawo pirawo nakola ki n'asoosootolwa oba ne pirawo bamusoosootola nga ttooke sekankata yagamba kino kigambo kya sekankata bwe muba muvumamu sekankata yagamba senga amawuledi bagajjamu omuceere gajja kugwawo ekyo kigambo kya sekankata mwabanvuma bulijjo ekyo tebuvuma munsi muvumemu seka mwagala nnyo kuma yagamba nti amawuledi gano ekigasibyemu yagamba sheikh yajja n'amenya bidaati nagamba bidaati zonna ezitaalimu mmere zaavaawo dda naye eno ekikyagiremezaamu eno ekikyagiremezaawo eno erimu ensonga enkulu era nawa n'amagezi nanga nimugizeeko mu kisiibo ebyo nabiga byasekankata according to him bwatyo bwagamba bagitandike nga ku mukaaga ku mwenda babasiibule allalalala ku mwenda nga babasiibula ati amawuledi gakoze ki tulabagane ewiiki eddako ebibagisazaamu amawuledi go gafa bagasazaamu nga tigagasisula tugase amawuledi mafu ngalani gwagamba nga tamuwadde mmere seakasozi n'olwekyo wamma nga tumaliriza obungi bw'abantu si bwe bulaga nti ekyo kyebaliko kyekiki kyekituufu sheikh bwagamba qawluhu yagamba wannabiyu wa ma'ahu rajul warajulan wannabiyu walaysa ma'ahu ahadun fihi rad ala man ihtajja bilkathira omwo mulimu okugoba obujulizi bw'abantu abeewaanawaana n'obungi ffe tuli bangi ffe tuli bangi senga tetwali ku kituufu bano bonna baali baddewo kyoka bano bonna bali ku bubuze kyoka bano bonna allah agenda babonereza kyoka bano bonna allah agenda bayingiza omuliro gwe kyogamba abantu ababeera mu nkuuka n'abali mu muzikiti baliwo abasinga obungi kyogamba obungi bw'enkuuka bubawesajjana ebivvulu bye bala nga temubiraba temulaba nga bikubyeko obungi bw'ebivvulu kyogamba kibawesajjana n'olwekyo obungi bw'abantu nga bali ku mukolo gwonna ogutali mu njigiriza ya mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, obungi bwabwe tebufuula kibaliko kubeera kiki. Katoli yali ambuuza, amaze okumuddamu, muzzeemu luvannyuma lwa mwaka mulamba. Oyo yali ambuuza, buli yetondera atya abantu bonna abali mu nsi, millions and millions ez'abasiraamu abakuziza mawuledi, bo balina okutegeka biki bagenda okwetondera Allah eyajjuza eddiini ataddeemu ebyo? Balina okutegeka biki bye baneetondera Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, okuba nga baateeka mu ddiini ye gye yasomesa by'atalagira? Balina okuteekateeka bye baneetondera Ssenjala olw'okumuvuma ng'abagambye ebituufu? Byonna balina okuteekateeka. Naawe bajja kuneetondera ssebo? Sibajja kuneetondera ssebo, Sheikh Sharif Ashraf, nange banvumye. Nange bajja kwetonda. Naam, nga tumalize ekisembayo, Sheikh agamba qawluhu faraaitu nabiyya wa ma'ahu rahatu, au tumazeo qawluhu idh rufi'a li sawadun azim, almuradu bihi huna ash-shakhsu alladhi yura min ba'id. Nabi sallallahu alayhi wa sallam bamulaga akazikiza k'abantu nga bakutte ekitegeeze bwano, yagamba kye yali ategeeza wano ye muntu gw'olengerera wala na sisi w'omuntu nga akutte ng'omulengerera wala. Qawluhu wagamba fadhanantu annahum ummati, nindowooza nti abo bantu b'ekibiina kyange. Bamulaga na sisi w'omuntu, abantu babeera bangi batuka ne babayita omu, omuntu eyo abadde wali. Omuntu eyabadde wali. Naam, nabbi naga nti lianna al ashkhas allati tura fi al ufqi la yudrak minha illa as sura, kubanga omuntu abantu bobo balengerera waggulu woti tosobola kulaba nti ono gundi ono gundi, kujja kulaba just kifaananyi, olaba ng'ekifaananyi ky'amaanyi, olaba okuzikiza abantu bakutte bangi ng'olaba mitwe gyokka. Nabbi yalaba abantu bangi nalowooza ye umma ye. Wa fi sahihi Muslim, ate mu sahihi Muslim, walakin unzuru ila al-ufqi, nabbi sallallahu alayhi wa sallam nibanga ta'a unzuru ila al-ufqi ay ila al-jiha, naye tunuulire saidi ate nendala. Walam yadhkuruhu al-musannif, wa al-musannif fi riwayati yajogera fala'allahu saqata fi al-asli alladhi naqala al-hadith minhu wallahu a'lam. Boli awo mu kitabo kiyajjamu hadisi eyo paati yekyo kigambo kyavaamu. Qawluhu nabbi bamugamba, tunula ku saidi endala faqira ne bamugamba hadha Musa wa qaumuhu, oyo nabbi Musa n'abantu b'ekibiina kye, ayi Musa bin Imran kalimu rahman, yagirako ni Allah, wa qaumuhu bantu b'ekibiina kye, atba'uhu ala dinihi min bani Israil, abaali abagoberezi be ku ddiini gye yaliko mu Bayisirayiri, so si ku mulembe guno. Mulembe guno temuli mu mugoberezi wa nabbi Musa, abaga fitugobera nabbi Musa na Isa tebaliwo kati. Qawluhu agamba fanadhartu faidha sawadun azim, nezam nti nangenda kulaba olusenyi lwa lukutta akazikiza, abantu nga bangi bakutta akazikiza. Faqila ne bangamba hadhihi ummatuka, awo be bantu b'ekibiina kyo, wa ma'ahum sab'una alfa, mubo mulimu emitwalo musanvu, yadkhuluna aljannata, bagenda okuyingira ejjana, bigairi hisabin, nga tebabaliddwa wala adhabin, wadde okubonerezebwa, ayi amakulu litahqiqihim tawhid, olw'okuba abantu abo bakakasaki tawhid. Wafi riwaya, mu riwaya endala egamba, wafi riwayati Ibn Fudayl yagamba wayadkhulu aljannata min haula'i min ummatika sab'una alfa, waliwo abagenda okuyingira ejjana mwabo bali mitwalo musanvu nga tebabaliddwa wadde okubonaabonyezebwa. Wafi hadisi abi Huraira, ate mu hadisi ya abi Huraira annahum tudhi'u wujuhuhum idha'ata alqamari laylat albadri, mu riwaya endala ya abi Huraira mulimu ekigamba annahum, abantu abo tudhi'u wujuhuhum, bagenda kwaka ebyenyi byabwe bigenda kwaka yakanyizibwa, idha'ata alqamar laylat albadri, ng'okwaka yakakwe omwezi ogw'ennaku 14. وروى الإمام أحمد والبيهقي من حديث أبي هريرة fastazaltu rabbi muriwayenda yagamba nasaba Allah bwe nauli lecho tayi Allah nyongera ko ogwo muwendo fazadani na nyongera ma kulli alifi muri 10 70 alfa nalongera ko 70 alfa emitwaro musambu. Qala al-hafidhu wa sanaduhu jayyid, Imam ibn Hafidh yagamba sanadi yeyo hadithi jayyid nunji. Wano katusoketu chibarimu mchitegere, katusoketu babalimu chino mchitegere, umma ya Muhammad mulabobu nunji weriko. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama hadithi riwaya indala Nabi Buyaraba abantu ba Nabi Musa nga bayitirivu naloza nti bibabe ne bamugamba nti katunula ko saidi eno waguru agero tunula ko saidi eno nga batunuli abalengera waguru nga bayitirivu nnyo okusinga ba Nabi Musa ne bamugamba nti tunula ko ni saidi eno na tunula ko ni saidi eno nga alabira waguru bwati nga abantu bayitirivu ne bamugamba eyo ummayo naye atera mwabo mu ummayo mulimu abantu emitwalo musambu tulifena 70,000 abantu ki emitwalo musambu bagenda kuyingira jana nga tebabaliddwa wadde okubonerezebwa tulifena olwokuba banyweza tauhid kati nabi agamba nesaba Allah tayi Allah nyongera ku muwendo n'agamba nkwongedde yamwongera ki kwabo buli 10 n'ateka wansi waalwo emitwalo emirala musambu emitwalo musambu giri mu 10 emirundi emeka emitwalo musambu muri mu 10 emirundi emeka meka mu maso mu luzungu bulijjo mwewana n'oluzungu lwammwe emitwalo musambu kati jigabize 10 mwena fuluma meka mugende mubibale nga mwebase ku buliri bwammwe ne bakyala bamwe mubasanyu sente jana tujija jiyingira ejjana tugenda jifuna wabula gwe formula gyoba otwala nti emitwalo egyo omusanvu buli 10 lwagyo bw'olussa wali nga Allah ayongerako emitwalo omulala musanvu ku mitwalo musanvu gyayo 10 lumu luteeke wano wansi waalwo era nga nawo waliwo emitwalo emeka musanvu mudarasa ejja ndowooza mundeetera muwendo ani agufunye baba abantu bameka apo nze nkugambye emitwalo musanvu mulimu 10 emirundi emeka musanvu sebe kiri kaakati buli wansi wa buli 10 teekayo emitwalo emeka emitwalo musanvu emirundi giri gyoyogedde ensanvu muvaamu meka kayuhera zikomye esimu zizikidde abantu abagenda okuyingira ejjana mu umma ya Muhammad sallallahu alayhi wasallama bagenda kubeera bayitirivu bagenda kubeera bayitirivu ate abo betwogeddeko awo kati betwogerako be bagenda ogiyingira nga tebabaliddwa wadde okubonerezebwa kubanga waliwo abagenda ogiyingira nga babaliddwa naye biwunzike nga bamujjana ate balina kuyitako mu muliro abo baveeko wabula twogera ku bagenda ogiyingira nga tebabaliddwa wadde okukola ki wadde okubonerezebwa kyobola ba ahlul jannati abantu b'omujjana bagenda kubeera 120 safa bagenda kubeera lines 12 abantu abalingira ejjana 20 saf oba 120 safa bagenda kubeera lines 12 80 minha lines 8 kweze 12 min hadhihi al-umma bagenda kuva mu umma ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qala an-Nawawi rahimahullah Imam an-Nawawi yagula hadith bi yakula sharhi kwa hadith ya gamba wa hadha yadullu icho kitegeza annahum yakununa thuluthai ahli al-janna nti abantu ba umma ya Muhammad bagenda kuyingira mu janna bagenda kubera bibiri bya kusatu, bagenda kukola omuwendo gwa bibiri bya kusatu, dainzi kinaana ne kinaana ne ana naana ze kinaana oba wasigadde waana omulundi gumu, ebyo bayita bibiri bya kusatu. Ana naana naana bwe tujjako kinaana baba tutte bibiri bya kusatu. Oyinza okubula mu ssulo wekyazanga ebyo tubikubuulidde antakula nafsun ya hasrata ala ma farattu fi jambi llah wa in kuntu la min assakhirin au takula law anna Allah hadani la kuntu min almuttaqin au takula hina tara aladhab law anna li qarratan faakuna min almuhsinin. Olimekwejjusa lwana oyingiraawo ne oba wakola shiriki, ne oba wakola zambi, ne oba wakola mawulidi, ne oba wakola buruda, ne oba wasoma talakai, ne oba wakola ki byonna, wakola tauba awoyingira. Kullu ummatin yadkhuluna aljanna illa bonna bajja kuyingira jana okujjako alijigaana. Kullu ummatin yadkhuluna aljannata illa man aba, bantu bekibiina kyange bonna bagenda kuyingira jana okujjako alijigaana. Qalu wa man ya'aba ya rasula llah, nebamuga nabbi anayinza okugaana jana, uli nabbi kiyagamba gwe munnamawuledi, man ata'ani dakhala aljanna, oye naali ngondera nakola bye nakola nakola bye nakola naleka bye naleka ejanage najikola ki, waman asani fakad aba, alijema nagambo mbokuleka kwa nabbi sibo julizi natandika okwogera ebigambo gambo obukodyo obuba bukodyo, fe tukungana adata tetukungana gundi tukungana adata nafe tumugamba al adatu muhakkama ma lam tukhalifu shara Allah, nkulaye kitundu kikolerako nga teyawukanye na sharia, enkuŋŋaana eyammwe muginasaba ku sharia ate mu sharia teriiyo, nolwekyo adatun fasida fahiya ghairu makbula fahiya marududa, ni ada yammwe bagigoba kubanga eyawukanye ne sharia. Mugamba omulimu gwa ddiini ate teguliko nkuŋŋaana eno gye mukookeddeko neweba ya adatan egobeddwa kubanga eyawukanye ne sharia, okitegedde ekyo munnange? Ada ekolerwako ng'ewafaka ne sharia yammwe ekhalafe sharia. Man ata'ani aligondera aligonderani omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakhala aljanna ejanage najikola ki, wa man aswani alinjemera fakad aba ejanage nakubaji koze ki ajigani. Ati mulaki temugondera nabbi, nabbi kye yakola ne mukikola, kye yaleka ne mukireka, mufuna buzibu ki nga mulese nabbi kye yaleka? Seka wama mufuna buzibu ki? Tewali okuleka nabbi kye yaleka ofunamu buzibu ki? Gwe mbuli obuzibu ofuna nabbi yakireka teyakikola, basi nange sigira kikola, nabbi yakikola nga nkola. Naye gwe bagamba leka nabbi teyakola ngotandika obukodyo, abo tebategeera, abo tebamanyi usulu, ne batokomoka omugambo obukodyo ne bufuuka obukodyo. Obujulizi bubeera kkiriza nga tebwetaaga bukodyo. Naye abasajja ng'amazima gajasigalawo, ate amazima obulimba tebuwangulangako mazima emirembe n'emirembe. Bal naqdhifu bil haqqi ala al batil fayadmaghuhu fa idha huwa zahiq. Allah agamba ne bwayita ebbanga litya tuddira amazima ne tukakasuka ku bulimba bonna ne bubetentuka. Wakul jaa al haqqu wa zahaqa al batil inna al batila kana zahuqa. Amazima bagajja obulimba bulina okuvaawo. Waliwo abavubuka batuula gye batuula, abavubuka abasuufi, ne bagamba mbu kabajje Uganda bagenda kusomesa mu myaka simanyi esatu ku mukaaga ng'obusalafu buweddewo e Uganda, nga batudde eyo banywa amazzi gaabwe aga mineral water. Bulijjo simanyi nti amazzi gasobola okutuusa omuntu kwekyo. Mu myaka esatu ku mukaaga ng'obusalafu bukoze ki? Buweddewo. Kati gamba ng'eddiini eweddewo kubanga manhaji salaf tujja gisomako wano. Manhaji salaf kitegeeza kwekwata ku alkitabu wassunna, ye manhaji salaf kwekwata ku Allah kyagamba nabbi kyagamba, ye manhaji salaf kyetegeeza. Era bwe baba somesa khaswais manhaj salafi ebintu ebyenkizo ku manhaj ya basalafu wallahi ogendo bisoma kimu ku kimu nabadde mbisoma ke mabigawo nga oli yawandika mbamanya abakulembera naweze ebintu kumi enkizo ya manhaj ya basalafu nebyo nabitegeza busilamu kayate kugamba ogenda somesa abantu obusalafu obukoleki obujewo ateche kigambo si kituufu obusalafu bugenda kubeerawo paka Allah alayisalawo enkomerere etuuke ensaagi zingeko obusiraamu bugwe mu nsi obusiraamu bwe busalafu bwennyini kwekwata ku Qur'an ya hadith emanhaji y'abasalafu tewali kirala era abamanyi gye basuuta mu bitabo byabwe buli yenna owulira agivumirira n'alowooza mbu abasalafu bantu n'alowooza mbu abasalafu kibiina mbu abasalafu gurupu mbu abasalafu yegundi oyo aba awedde aba alina byayisaawo abasalafu gundi nga buli wagamba abasalafu asonga ku muntu oyo aba awedde naam barakallahu fikum wajazakum llahu khaira assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.